Yeah. Sending you so much positive vibration to the lovers out there. If you believe in love, then let it be the religion.
Dries.
Umeni pa mabawa. Kanionyesha mwangaza. Hapa niko nyumbani mami. Dilly dan, dilly dan, dilly dan, baby. You make me live easy and happy, baby. You make me believe in love once again. Marafisi wanafiki wanatamani kula kama sisi, lakini ukiwaona uwaonyeshe tuko poa, baby. Tunapanda ngazi daily, baby. Wanashanga, vipi sisi tunanga. Nikiwa nawe uko nami, kiwa nami niko nawe, baby. Hata mbali mbali, ah. Wape video, wape video, wape video, wape video, boy.
Wape vidonge vyao, nipe tano zangu. Wape kidole chao, wendo mama yao.
Heshima inadumu, we ukiwa kwangu.
Samu linanga kama jua inapochomoza. Watu wengi wanashanga, huyu nani na Aziza Moza? Huyu ndo moyo wake, huyu ndo baby wake, msiri wake.